jaamacadda Green Somali University oo dhowaan ku hirgeli magaalada Baydhabo ayaa waliba hadda ku jartay qayb lab computer oo lan ka tirgeliyay ardayda IT ka bardaas jaamacadda. Gudoomiyaha jaamacadda Green Somali University Ustaad Abdirasaaq iyo koox ku mid ah baryaalka jaamacadda ayaa ku hadlay munaasabadda hadalkii qaybta lab computer ka jaamacadda.
Waliba si rasmi ah ninka daah furmay ama uu daah furnay labkii computerada oo runtii in badan baahidii dhanka practicalka ardayda ka baahnaayeen computerada iyo waxyaabaha la xiriira barashada culuumta computerada iyo IT-ga inay ardayda ka practicalka lanka taragalay oo runtii mudilla uu qaban qaabaday dareertay runtii taas waliba nagadaasi toomay in badan daboola doonto baahida ardayda qaban oo dhinaca practicalka oo computerada iyo information technology-ga ardayda bardaan gaar ahaan iyo dhammaan guud ahaan ardayda jaamacadda dhigadaayaan waliba runtii ku anfaca doone walbadan isku bedeli doone baahidii dhanka practice ama practical ahaan ardayda iyo qabeen iniyo kabaraadka cilmiga iyo baradan oo theory-ga hayay dhanka computerada marka runtii si gaar ahaaneed waliba ka hambalyeeyayna ardayda takhasuska information technology-ga ama IT-ga baradaayaan iyo gaar ahaan guud ahaan kulliyadda computerada marka runtii taas waliba nagadaase fursad runtii iyadan weyn marka waliba sagaaranka ma hadagaane qof kasto arintaas qayb qaaday oo gacan ka jeesiday oo ku riyeen golaha sare ee jaamacadda Green Somalia University ama GSU oo runtii walbadan isku hooleen arintaas inay fududaayaan sidii qaabkii ka hela fadan ardayda may waa lab iyo practice gareeyaan dhanka computerada iyo IT-ga marka geeka runtii waliba farxad weyn ninka inuu yani arintaas rasmi ah ka dhawaaqna inay labkii furunyo ee lagu bilaabo geekana may buu ardayda ku qaadayaan dhamaan waxyaabahi practicalka haay oo la xiriiray barashada culuumta computerada iyo IT-ga marka runtii barlamaad may bangnaa dagaana qof kasta qayb qaaday arintaas gacan ka jeesiday
way geeka mahad ishugurinay leh inuu una furni lab computer oo ardaydii wala baraday la iyo waqtigii walbarashada ka jiraan in maanta helaan baraatik computer ah oo aqoonta sidii in siyaasadan in helaan iyo markaa in furnay computer lab iyo kamista koreeteen la furi medical lab la furi ardayda marka way rajayaan in is faylan wal ku baradaan jaamacadda oo si wadan sho iyo bulshada iyo yob naftiyo ka afacda wala baradeen iyo idinka waad ka bal in sheegan insha Allah dadaal jaamacadda way biyaasaha wal kasto oo kulliyada lan ku baahin dhon biyaas dhinac baraatig wal kasto biyaas way sheegan bulshada reer Koonfur Galbeed iyo walaalibaha noo deer kor in jaamacadda ku qayb galaan
sidoo kale ana kumada ardayda jaamacadda Green Somali University yadinisho ku dareen hadalay munaasabadda hadgooyka qaybta labka computerka jaamacadda
Raw Maxamed Hassan Ali Abdirahmaan oo dhigay jaamacadda Green Somali way ba geed ee dinka faraasana anti labki oo ay tiina neen fura jaamacadda jaamacad oo taayay dan sareeyto
Dheer Maxamed Saak oo kumida ardayda meel raay jaamacadda Green Somali University iyoli beedan faraasana geed oo labki oo computerada neen daa furi waliba ma hadnagay dhammaan maamulka iyo maalmiinta iyo dhammaan mas'uuliyiinta oo galan ku jeesadeen oo intiin nindaa fur laabkan oo computerka ardayda oo dhigadaas IT iyo badan ardayda jaamacad Green waliba rajaynta ku faa'iideysan doona insha Allah
bismillaah anoo magacay dheer Abdirahmaan Ahmed Hussein oo ku mudda ardayda dhigadaas jaamacad Green Somali University gaar ahaan faculty of IT geed ee dadka faraxsan maadaama nindaa fur laabka computerka bayba taas ma had gaar lahaa ilaahay ku soo macallimiinta maamulka iyo madaxda jaamacadda Green University
maamulka jaamacadda Green Somali University oo si kordhiyay horumariyo ka adeegyada walbarashada iyo sidoo kale maalmo ku hor hada gooyka suubi qayb laab kulliyadda caafimaadka